Yeah. Yeah, le, eh, eh.
Tout le monde. Chance on the mic again now.
My.
Tony, what do
you? Yeah, eh. That's indeed. Iwe.
Dakuona, chapatari tari. Mkope yako, ili wali. Mafinido yako, mami andi tenga timaha. Uta kundi bela. Kundi bela.
Yeah. Sendera. 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 Sendera.
Baby girl, ota sendera. Ima wanga simenewa utengera. To the band, kwanu ni kuzembera. Baka mawa awili ni kujezela. You my everything. We na bale pake sandi pull up a sin. Yeto amaziwa kutineo ni machine. Kuda bisa kwanu gati kama muli pende. Neta kongesela. Mafubi ni ina otako sendera. You my girl, iwe na ni wana. Onegede pretty kamine kama kani.
Dakuona chapatari tari. Mkope yako ili wali. Mafinido yako mami andi tenga timaha. Uta kundi bela. Kundi bela.
Yeah. Sendera. 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 Sendera.
You are so pretty, so nice. Can you hold me so tight? Hey, sendela, oh sendela. Yeah. Gwedeza mbina, gwedeza. Yeah. Osa iwala moyo ni kamozi. Fire. Basiti ye kwa pongozi. Fire. Ndika ipase moto. Sendela ndiko pase mpoto. Zoguluza ine toto.
Oh my God.
Mwegi ichakuno.
Yeah.
Ngusaka na lombele.
Yeah.
Dakuona chapatari tari. Mkope yako ili wali. Mafinido yako mami andi tenga timaha. Uta kundi bela. Kundi bela.
Yeah. Sendera. 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 Sendera.
Nakuona kusekerera. Baby girl, ota senderera. Mene ugu kwedezera. Baby sugu pwekesa. Baby ukango sekerela. Zanga sose utenga. Ubongo wanga wajita semwe. Kona wandi bengesa iwe. Are you there? Lina be.
Dakuona chapatari tari. Mkope yako ili wali. Mafinido yako mami andi tenga timaha. Uta kundi bela. Kundi bela.
Yeah. Sendera. Sendera. Sendera.